lawa ovalali ngoma esinazo yawawona wonke lawa ovalali ngoma esinazo yawawona lawa ovalali ngoma esinazo vachiye futhi lapho ovakale ngokonde msalazo vachiye futhi lapho ovakale ngothutano kwanje ovachiye futhi lapho batyalabamba uthutano kwanje vachiye futhi kona lapho ovakale ngokonde msalazo yame mawe wafana ngozane mshisandlu ngizofunika ngiyambiza bafana bami ngozane mshisandlu ngizofunika. Iskole singoma
bafana bafana wazane mshisa
imi iskole singoma
bafana bafana wazane
yeah iskole singoma
bafana bafana wazane mshisa
imi iskole singoma
bafana bafana wazane mshisa
nizofu dingo
bafana bafana wazane mshisa
zofu dingo
bafana bafana wazane
imi iskole singoma
bafana bafana wazane mshisa
nizofu dingo
bafana bafana wazane mshisa
imi iskole singoma
bafana bafana wazane mshisa
uhaibu
bafana bafana wazane mshisa
wemfoka mkhane wakhenzile ukuthi u-2020 unyaka wethu wemfoka mkhane wakhenzile ukuthi u-2020 unyaka wethu wemfoka mkhane wakhenzile ngempela u-2020 unyaka wethu abavele bakhohlwe lele mshisa ndludlali ngoma yangempela akavele bakhohlwe lele mshisa ndludlali ngoma yangempela wemfoka mkhane wakhenzile ukuthi lo 2020 unyaka wethu
shayani mulayi nikukhona mato bese nisanonke shayani mulayi nikukhona mato bese nisanonke shayani mulayi nikukhona mato bese nisanonke yini ke uthi wamasemithi yini ke uthi yenu yini ke uthi wamasemithi yini ke uthi yenu
Ay, awusubani nawe yakanini bo. Wabosha mfana, asibenze njalo mfana kithi unyaka wethu manje. Zisho kanjalo ekafunze emnyama sasanti yazona ithole enkanjini yabafazi bakalo lina nosizo nimfakazele ngejambulayo. Kusho mina baqede intombini baqede izizwe. Ngiyaba kithi lapha sinyoko sinagcina sengibaqede egoli kwandonga zakho. Noma ihlanga nje sembuze emnyama khuba demi sabhekisa phansi sinemisa sabhekisa phezulu ngokujwayelekile. Mahlambothe ngiyawalingana fuza kadoda abuthozi kandele khona kwenyambozi. Hayi ake ngibambe lapho nje wemfoka mkhane kule nyaka. Ayizuwanda kakhulu futhi sasidlala ingoma kuphela. Akusanyulwa
bafana bafana wazane mshisa bafana bafana wazane mshisa bafana bafana wazane mshisa
hayibo
bafana bafana wazane mshisa bafana bafana wazane mshisa bafana bafana wazane mshisa bafana bafana wazane mshisa.